ay anigo dariiq un maraya alaxsada daruurta shawdeeqa weyan adar ilaahay anigo dariiq un maraya alaxsada daruurta shawdeeqa weyan
ku daabacan qalbigayga.